imekucha, ili kuanza siku mpya. Akili yangu nahisi kama kuna kitu kimepungua, ukutani kuna yako picha, karibu nayo najivuta. Nakumbuka mengi hasa penzi lako ndo naumia,
ndipo kuona na kosora. Ukiwa mbali kwangu kara,
I wanna be like you. Kuna kitu siyafasia, mapenzi yako shadata, sodata na fata mkia. Penzi rako tam kama vile vanilla, waterfly vingedele dato kilizimia. Waza mchano sikufanya homeworki, baby what to say, au shani diriti. Kama kuzaka pay wendo yangu
weki, nime misi vitu flani.
So baby why you want? So baby why
inaletaga shigida, vumilia tena mbona barida. Don't freak, ni tamani za vile niko wiki, ni chill tani mali.
Sambaru siwe fimbo, usini yeche nime kuzoea. Natamani kuwa ulipo, ni kushike mkono sijo kapotea. Nikikumisu wanapaga wa aya, wepe wako kwangu ndo utawa.
Vile unajua baby I miss you, nataka kuwa nawe kila siku. Na unajua baby mchana usiku tu. Oh yeah yeah, hey. Kwenye moyo wangu siyo jiwe nyama, ukikumbuka roho inaumaga. Ila bado mimi nakosa cha kusema. Oh yeah yeah, hey.
Moyoni sina uwacha, hi hi guys, I'm for right. Nikikuona nitakupa yote wala isikatai. Na kufeel, feel on any feel, let's keep it real. Gawa niko mbali baby, ja, just chill. I miss you too, ila shule bana. Na miss kiss hug sana sana. Wazaza na koma wanabana, tuvumilie buku wachana.
So baby why you want? So baby why you want? Baby, why?